Bonga Music.
I love Coke.
Exclusive from the Bonga.
Flavored Coke.
Cause boy, anyan, anyan. Summer fake friend, I. Snoop J, I got.
I love Rise Above Music.
Tell me what the friends for. Kutu sana kamba kono setting ana for. Muni alavin. Toko vika lavo for. Cause you won't have to fall. So you kuna pushing ana. Alu kopana mwani nzila alu saposha ana. Cause maziba ni otwile mwani sevanga. Anyway, mwenzi fake I know. Kamisi yao na chwalo. And I wish you well. Good life. More money in your pocket, guys. Sometimes I know pull I cry. Ni kupuza kuti wine. Ni mise pile papilai. Koni siyo mubatanga babe mama. Kono alu kopa na kimi na baba mshendanga. Nani utwanga ni kumu nishenu nelanga. Ni kumukulu ne muyanga kyo niveteka. Kono nelushi alinga za kucha ni mimbeja.
Kuchimu walika ni wakana.
Black people
say. Andiko tuko wanisevanga. Namu ni kuli wanilatana. Kandisisha mwakifa meno feda. You know my friend. I say you fake, I'm not your friend. You know my friend. I say you can go, I wish you well. You know my friend. I say you fake, I'm not your friend. I'm not your friend. I say you can go, I wish you well.
Wow, you can go bulo. Mina baba taku na inge mkwecha menu. Bonto zeringa na zeso. Mulelo kiufifo mulu mirwe kidevo. Kujoro fumana nilu na maseko. Muli mulu fuya uzinoza mazetu. Esi mulelo kikuyo edha seto. Kufita mobu sela kupula na lusebo. Kati kwa tuko mani sevanga. Mulelo wa mina kikuwa takuwisana. Awa, ela bulo mina sister. Mabu piro kikuwa watu baba itisa. Kapa nilikange kucheza fera one bow. Ape kumina voice, gala machimbo. Usa kupuma fani cheza ni waza nako. Wajela siya ipula eki wangio.
Kuchimbubalika ni wakana.
Kuchimbubalika ni wakana.
Katika tuko mwani sevanga.
Katika tuko mwani sevanga.
Kwa nikuli mwani latana. Kandisisha mwakifame no fera. You know my friend. I say you fake, I'm not your friend. You know my friend. I say you can go, I wish you well. You know my friend. I say you fake, I'm not your friend. I'm not your friend. I say you can go, I wish you well.
Guys, boy, Snoop Dre. Short knee, guys, see.
More music on afroflavor.com.